Holy mother God on the track.
Yeah. TAD, till I die.
Yo, producer. I didn't get a dating shop, bro. I'm underrated. Sure.
Yeah.
I'm underrated.
Yeah. Ikhala ni pusha like a rap stick and bela ngofu. Nikoka ntambu niri neshe tkati nipela ngofu. Nikongelela peace. Tena ptomi bja mahlweni nipapuka ni kuma kui mahlamba ndofu. Ni munu na menhanya kwala mwana mutwari. Loko ni vuka naona kufusha sfamba nangari. Dropa di track nukumtakia by any means. Ipata ptomi ntsalas avoided the families. I told myself ambilwini nukuntwana relax. Loko singa fambika muzika spuli kunga jinex. Ngomna dropa nzeka fona mindi shaisi. Pama woko tikonwe ni mekumkaya paizi. Asin chavisi kula kure mene underrated. Loko staduma makunu wila ni the celebrated. Asenze kisa no focus and niba frustrated. Minza kesela mtela mnyanya before tkala spaces.
Nkume studio hala gange. Loko nyimbelela vahleka. Astekela hansi pelu ya. Loko nchifta basala vateka. Ninge chavi uanya imwino. Ninge chavi kuposta imwino. Ninge chavi uanya imwino. Nende ya walaiki.
Endla leswa kahle mara avan beli mandla ba yima tikhona vanhleka ba jika ba tlhe vansandza ni underrated cause many kala zaka nita pusha nita lwela siku rin'wana swi ta dlaya ni ta khoma cash na me mi ta laya wa swi lava wu swi lave ni ri u ta ze u nhlaya ni ta kuma mali mi ta lavalava a ni n'wa mahleka loko hi karhi hi valavala loko swi nga dlaya ni ri cincela hi vanghana me ni fana yingwe ni ta mi cincela mavala ni underrated ya ta ni thuso phala loko se swi dlaya va ta ku ni role javana kuve doctor va seni pusha ku dlaya va ni voni ni ri nchumu ku za lava va ni kholela ti-opportunity ti tele mara va ni pfalela nyanga va pfarile va tlhela va ni gogela.
Nkume studio hala gangeni loko nyimbelela va hleka. Astekela hansi pelu ya. Loko nchifta basala vateka. Ninge chavi uanya imwino. Ninge chavi kuposta imwino. Ninge chavi uanya imwino. Nende ya walaiki.
You know, yeah. Ish, mini underrated. Ikhali nkarhi ni lwela nzama ni pusha mara still ni underrated. Ish, underrated.